More music on NigerHighLife.com.
No one has an Indian woman who can. On your jail, you are to graduate. bụ na na mbọsị nke ya nọ mbọsị nke onye ruo wole ni ya na bụ ọfụlụ ozu amụkwa na ozu amụ nọ maka na onye ọbụla ga-eketa oke ya nke a bụ ife m fụrụ ndụmọdụ nye mmadụ nọ maka na ife onye keta n'obi chukwu ka oge ni n'ụwa nọ ma mbọsị na onye ọbụla ga na na anịwụ ụgwọ nọ
Music at MightyHighLife.com.